siri, so siri tena. Yamefichuka, mimi na yule, atupo tena. Si swawili tena, na swapenzi tena. Mapenzi shule, pema sio pema tena. Yule shame ajenu, shame ajenu. Saifi kama paka na panya, na panya Oya, yule shame ajenu, shame ajenu. Mika usho tuki onana na sijui ni nini kilichofanya nitose. Mi mawazo ndo na mwaza siku zote. Na wapi karifreshi roho isintoke. Ona kuna party wapi leo nikavae tutoke. Niko single
sasa nipo single. Oh single. Mimi niko single.
Niko single.
Ona sasa nipo single.
Ya moyo ya kunipenda lino na soba lipo kwa loyo. Siku zikaenda taka kunipa kanyima uchoyo. Minilimpenda akalipa kuntenda. Ila dunia duara machene zunguke. Nilifunzwa busara kiburi nikepuke. Sindokanyo na fala kanikana kweupe. Ikimkuta misara mwambia ni asijute. Sijui ni nini kilichofanya nitose. Mi mawazo na mwaza siku zote. Wapi karifreshi roho isintoke. Tunapati wapi leo nikavae tutoke. Niko single.
Sasa niko single. Oh single. Mimi niko single. Niko single.
Come mix slicer.